Anebazanga Yesu yebale nnyo mwagala nnyo okubona yanjagala
anebazanga Yesu
bankubira engalo ngoma ngoma mbabuulira ebinene
yebale
nnyo asaana kwagala amanyi omukwano yebale nnyo musajja yanzaawula nalina zaawadda yakubibwa emiti eneemponyezebwa mukama yannyamba eyamponya ebyensi nanditidde wasinga teyannyamba yebale nnyo yandabirira ewange sijula kankubuulira ekyama bwemwogera kumpulira nnyo essanyu naye sitaani yantama yantama nnyo sitaani yantama kankubuulira ensonga naye woofiira wano anaabeera akunyiye sitaani yantama okuzikiriza okubba n'okutya asaba saddaaka ez'ebisolo ssaako n'ez'abantu abaana bafe n'abasadde akusaaba te nnyo n'abakulu ebitundu eby'ekyama n'olulimi naakokojola nga alina ettima ezengadde n'akisidenti sitaani yasomba n'atulugunya abangi wuliriza ekirala ajoganya ayina ekkubitisi terubale yantama mwetegereza mulabye takkuta teeberezaamu enkoko n'olunda omusamize n'alya sitaani ng'alumya embuzi n'olunda omusamize n'alya esente ez'okukolawo n'azikusaba omusamize n'alya ne bagejja embuto kitawe n'okozimba lwaki tomudduka nze kyenno kinnumu abange kinnumu okujula okunzita lubale mwesonyiwe ne bw'olikola otya tagenda kukkuta ekirala yansobera tatereranga kuba talina ntobo ojjukira n'ejjuuzi bwe yakuyisa obukunya mu sitenseni ewamwe mbuuza gwe omulala lwaki olinda okukuyisa obukunya ate ku mulembe kwaffe guli sitaani ajoze n'obugere n'awanika bamaama b'eggwanga abayisa bwereere ye nga tulabye ebinene kundi shasiriti n'emini abitudde byatunzi ye nga tulabye ensonyi waliwo abawala ab'emyusa abatwala mu nguudo ba ssebo ne beerenga olumala okwetunda olwo ne balwala sirimu n'aluma sitaani twala eri sirimu w'amaze abalungi bwatuusa embasajja n'atabula sitaani natabula wuliriza eno sitaani ng'aswaza okwata otya omwana eyava mu ntumbu ezo obusegu n'obwemu byebijjudde buli wamu w'oyita n'abayimbi ba leero bayimba bya bukaba emmawulire bijjudde abantu batta bannaabwe sitaani yabakozesa munnange mudduke abavubuka ba leero ajozaabo n'okulata n'alata wulira bw'ajoga abaliisa obuddo ne babanga embuzi enjaga gy'owulira gye bakuwa etoolo ne bavaako waya awo n'abazadde n'obalaba obakeko obwana bwabwe budduka ekibabu wuliriza ensonga lokole wonjirira sitaani era aluma jyoni omukyala gw'omuwasa abaana n'ozaala kajula okwetuga kwonoona ebintu by'abantu ensonga ya bujjanza akasajja kantama kalowooza nkalina fyutya nekatamanya nti geye negeesunga sitaani twala eri twala eri nkolaanizo okubanga zaabunda sitaani twala eri twala eri enkolazo zonna zirimu embaliga okumanya sitaani yantamu bw'olaba namwenenya sigenda muddira nina katonda wange mwagala nnyo okubona yanjagala maleeta eryali mu kyaya mwagala nnyo ndayidde maama kankubuulira ensonga emunjagaza okukira benjagala oyo sitaani kw'olaba yamuwangula era n'amufootola era ekisanyusa wadde kebanka yasuka mukankana yesu n'amala atuuka sitaani tayimirira ng'amalamu omusubi yatuwa n'amaanyi tumeke sitaani tumukaabye ng'obukoko tugambye yesu ne muyita sitaani aterebuka era n'afootoka era nze gw'olaba sitaani sikyamutya obuyinza bwampeebwa amayembe ngagoba ensimu n'enjigoba mu linnya lya yesu abakyala n'abaami bw'okkiriza yesu lw'obeera ow'eddembe mu byonna kambabuulire okkiriza yesu kale tomeggebwa naawe gy'omusembeze ofune eddembe ng'eryaffe lye twafa funa kale teri ali munnemesa wagala nyo kuhanga ya tasa siya jana njagala nambu davudo kukira wanzala muitali ya dadi wagala nyo kuhaya zaula muitali ya muami wagala nyo kubata sangika muitachi mulichange wagala nyo kubata ange yangato na mutuma mwawufu yaya ukana kubona vendava na mutuma mwesikwa abande mwesigela tanga yangako obugaga obugabo na mwapu wabu wa esanyu netembe enda dazuonya kazivenga zakula zitia wawanga sobola kuganja kononya kisanza mwiasula vanda ganja ta balunji vendarinda vye kaya mufana na wanava sukulumye mkisa kononya yosi ya bukava okutalinda ku ono mkulu kwe ngamba yeje tuve balamu balamu mbujibu mkaka sabie njogeda na mkumbulo msajia mwawuku ebi undwa vinika mazika basangula nesanyu nalikuwa loko kalelo akusangula mazika wejoge aloko leonya akusabatemu ababina balogo wenda kamba kutire seneze yesu omulunja wa mazima nawe loko kalelo yesu omusembeza kumani letalo kanko mao chemba saba manamo gede konzo mudembu siria
Ade Masangayesu.